right isikhathi mzuzu ishumi nesithupha emva kwehora lesine emsakazweni wesizulu ohamba phambili Nongoma FM sishilo ke sathi sobe sinaye ke unana wakamhlongo ongu acting CEO lapha kwa CBE njoma nekamgabi sikwamukele emsakazweni
Ngiyabonga kakhulu Ngubeko ukuba kanye nawe kanye nabalaleli bonke bomsakazi Nongoma FM
siyaqala ukuzwa sinomlaleli ngento okuthiwa i-civil for the built environment yini lena kahle kahle iphetheni kahle kahle isebenza kanjani
Ngiyabonga kakhulu Ngubeko ngalo mbuzo sibonga kakhulu ithuba esinikezwa yona ukucacisa kabanzi i-CBE kahle kahle iholunye lwey'nhlaka zikahulumeni olubhekelene nezakhiwo
ya
so sibizwa ngokuthi si-Council for the Built Environment
okay
umsebenzi wethu ubhekene nokuphatha ukulawula imikhandi eyithupha ebhekene nokwakha ngizosebenzisa nje ulimi lwale phesheya okuhlanganisa ama-architect property valuers landscape architect quantity surveyors project and construction managers kanye no-engineela labo esibajwayele
ya
mhlawumbe ukucacisa futhi ngaphezulu i-CBE noma i-Council for the Built Environment i-entity ye-Department of Public Works esiyazi kakhulu njengomnyango wezemisebenzi
mhlawumbe ukusebenza kwabo kwayo ke i-CBE mhlawumbe i-caterisha abantu abakanjani
thina njenge-CBE umsebenzi wethu ukuthi sibheke sibhekelene ekutheni sibheke labo abenza umsebenzi abawochwepheshe ekudwebeni ekwakheni so uma sibona amabhilidi sibona imigwaqo sibona amadamu zonke izinto ezakhiwayo labo bantu abasuke bewongqondongqondo kulo msebenzi yibo thina esibhekena nabo kakhulu esibhekayo-ke kuwukuthi lowo muntu osuke yenza lowo msebenzi ubhalisiwe yini ngokwemthetho kahulumeni nanokuthi-ke uma ngabe sewenza umsebenzi wakhe wenza ngale ndlela eyamukelekile yini ngokomthetho so that angashiyi wena mhlawumbe njengomuntu amenzela umsebenzi noma ngabe wenza indlu yakho Ngubeko nawe kufuneke uneliseke kodwa uma ungenakho-ke ukweneliseka ngomsebenzi wakhe yilapho-ke le mthetho yethu ingenelela khona ukuthi sikwazi ukuthi sikuvikele wena njengelungu lomphakathi
hayi bo osho ukuthi umuntu uma engakhela indle yami yatsheka nje hawu ziyakhala njalo sengixhumana nani
siyangenelela lapho kodwa-ke angicacise lapha Ngubeko ukuthi kumele ukuthi wena umbheke lo muntu omsebenzisa ukuthi ubhalisiwe yini na ngoba uma ngabe engabhalisiwe then asisakwazi-ke manje ukuthi singenelele sikusize ukuthi lo muntu hhayi udinga ukuthi ajeze noma enzeni ngoba wena umane wathatha nje umuntu wathi akazokwakhela indlu uma isikuwela awusakwazi manje ukuthi ubuye uthi hhayi cha lana ngingathola kanjani ukuthi kube nokungenelela kulesi sakhiwo sami
ngicabanga ukuthi sithinta udaba olukhulu ngoba emakhaya masikhanda imizi sakha emakhaya ngicabanga ukuthi izinto esingaze singayinaka lezo ukuthi sivele sithathe nje abafana bakwamthembu kuthiwa hhayi abafana bamthembu bayakwazi ukusebenza sesizobabiza ngokuthi bayinkontraki ngoba iy'nsizwa ziwu-8 ziyalekelelana amazakha siy'thathe iy'nsizwa zakwamthembu noma ezakwandlela ziyokwakha lapha ivuze indlu bese kuthiwa-ke manje abafana bamthembu hhayi ngeke sibakhokheni imali ephelelwe bagange ngathi ngicabanga ukuthi lokhu kuzosivula umqondo ukuthi kubalulekile ukuthola umakhi o-registered ukuze uma sewuba senkingeni wena njengomuntu adakhelwa indlu ukwazi ukuthi kube khona indlela okulungiseka ngayo iphutha elifana nalelo
yebo kubalulekile kakhulu ngoba mhlawu enye into esithi phela siyayibalekela sibalekela indleko ukuthi hhayi umfana wakwamamkhize uyakwazi ukudweba kodwa akazaye ngisho esikoleni sokuyoqeqeshela lokho okudweba ayidwebe indlu yayibona ngoba ngabe ngiya kuloqeqeshiwe waregistwa imali yakho nithe ukuthi kodwa manje uvikelekile ngoba phela siyakhumbula ukuthi ingqalazinda noma ngabe yindlu noma ngabe ibhilidi le office noma ngabe umgwaqo kubalulekile ngoba manje uyawubona uma ngabe sesiney'nkinga kusethiwe ibhilidi elineyitezey'ngaki
liwileupa
akanani sesithi abantu bahleli phakathi kodwa manje ngenxa yokuthi akulandelwanga imigomo ebekiwe nomuntu akasetshenziswa so kubalulekile kakhulu ukuthi noma ngabe yindlu yakho noma ngabe ngithina njengohulumeni esingaphansi komnyango obhekelene nezakhiwo kahulumeni sibheke ukuthi obani laba esibasebenzisayo ezakhiweni zethu ukuthi thina siyivikele ngoba noma ungahamba uye emsebenzini uyabuya ubuya uza endlini uyahamba uye esikoleni ubuya uza endlini so indlu isakhiwo iyisakhiwo nasesibalekile noma kodwa ngabe uyile khona emsebenzini isakhiwo nakhona sakhiwe ubani so izakhiwo ziphethe impilo yethu zinxa zonke noma ngabe uyaphi noma ngabe uye esitolo kuyisakhiwo leso so kubalulekile ukuthi sibhekelele futhi sazi ukuthi ubani esimfakayo uma ngabe kuza endaweni yezakhiwo yileyo ngxenye-ke thina esiyidlalayo kodwa sibhekelela not kakhulu izinkampani kodwa sibheke ukuthi abantu abawochwepheshe esibafakayo esigqibeni ekwenzeni nani nani yibo labo bantu umuntu ngamunye ngamunye simbheke ukuthi ubhalisi ukhona nemabhukwini ale mkhandi eyisithupha ebengiyibalile ekuqaleni
nengicabanga ukuthi nisebenzisana kakhulu nonjiniyela ngoba siba ney'nkinga lapho amakhwanda amabridge uthole ukuthi ibridge liyafeyila ngicanti nonjiniyela impela bakunina kakhulu
onjiniyela njengoba ngithi bayisithupha nje ayisithupha kukhona laba abadwebayo angithi esibabiza ngama-architect ukuthi ungazi odwetshelwa umuntu okade ezenzela nje
ngoba kuthiwa unekhono lokudweba ufuze ubaba wakhe
yebo kube yilaba abatshelayo ukuthi hawu indlu yakho nqubeko i-value yayo noma inani layo lingaka laba abama-property valuers khona into esizesingeze singayinaka ukuthi ibalulekile ma ngabe indlu usuyakhile usulungisi kunabantu ngisho abaqeqeshiwe ukuthi ingadi yakho kumele kube nani iy'hlahla ngoba bona baqeqeshiwe ukuthi into nento noma ngabe ikhona la egcekeni lakho kumele kunabantu abaqeqeshiwe kunalaba abakwaziyo nokuthi basinikeze ukuthi ma ngabe ukuthi hhayi ngifuna ukwakha indlu enamakamela amabili bakwazi ukuthi basitshela ukuthi kuzodingekala into engaka nengaka lowo muntu uqeqeshiwe ma ngabe engakunikeza ulwazi olungalungile yilapho-ke then umsebenzi olokhu nje kunalabo okuyibona-ke abathi-ke mase umsebenzi usuqala kuyakhiwe laba esithi ama-project managers kunalaba abangama-construction managers bese kuyela laba ababhekayo le zinto khona onjiniyela bogesi kukhona onjini so bona baxubile kodwa nje nomunye nomunye unomsebenzi wakho asisho ukuthi unjiniyela akenze umsebenzi wokudweba athele omunye umsebenzi kodwa okunye futhi engifuna ukukuqashisa-ke okubalulekile futhi esibhekayo ukuthi le msebenzi ma ngabe uyibheka leyo onjiniyela ama-architect abantu abamnyama asibaboni kakhulu-ke ma sesibhalisa-ke lapha sesithi hhayi nawo amabhuku nabo abantu esingayiqhanya ngabo sithi hhayi nabo bantu bayawanza umsebenzi bese sitola ukuthi abanyama bawathola imisebenzi asibaboni ngenxa yokuthi abekho la kubhaliswe khona kanti sesithole ucwabingo lethu lutshela ukuthi hhayi ngisho esikoleni asibatholi abantu abangenayo abaqondayo ukuthi kahlekahle ungaliboni izibhilidi lilaphaya bese ucabanga ungathi lenzekile kunomqondo kanti nawe noma ngabe uvela kwanongoma noma ngabe uvela ethekwini noma ngabe uvela kuphi uyakwazi ukuthi ube yilowo muntu oseqeshiwe ukuthi nekusasa nathi sithi masedlula lapha edolobheni kwanongoma sithi awu ihali ibhilidi elenziwe ingane kamasibanibani sisho khona umuntu ovela khona la emphakathini yethu so sigqugquzela kakhulu abantu abasha ukuthi bayithathele izifundo bangajeni futhi umuntu ngizuthola omunye esethathile isifundo sokuba i-architect kodwa manje angabe safuna ukurejista bese singasamboni-ke thina ngoba silinde ukumbona eserejistiwe esesemabhukwini omkhandlu
mhlampe kasivale ngananzi indaba yokuthi siyazi ukuthi umhlaba wonke uhlaselweke ubhubhane lwe-COVID-19 le sector-ke ka-CBE ilimale kangakanani kulesi sikhathi se-COVID-19?
Ngiyabonga kakhulu ngalowo mbuzo mfakazi. Ilimale kakhulu. Mhlawumbe sesiya kulolo daba sesivala. Sithande nanokukhuza esimeni esisibona siqhubeka kulezi insuku. Lapho ingqinda ingqalasizinda yethu. Uyabona mangathinta nje into enesakhiwo thina uthinta thina uqobo.
Mangabe
uhulumeni esezamile ukuthi izinto yifondele bese eduze kithi thina mangabe kukhona esikhalaza ngakho bese sithathwa umlilo siqothula khona lokhu asazi ukuthi kusasa ley'ngane zethu lizobe likuphi kodwa-ke kulokho sithanda futhi nokuhalalisa ubonele kube namaqhawe kusho leso thi ma bamile bathi cha ingqalasizinda yethu sizoyivikela kodwa-ke ma odabeni lobhubhane esibhekene nale i-COVID-19 kuningi kakhulu okube umthelela ezakhiweni kakhulu ekutheni uhulumeni alethe ingqalasizinda ngoba manje sine izwe selivaliwe kwasekuthiwa ayi awusaphuma endlini hlala la uhleli khona kusho ukuthi ma ngabe bekunomsebenzi wesakhiwe osendaweni ethile kufanele baphume bona laba esiqondene nabo bayo-check-a ukuthi hhayi isakhiwo esithile siqhubeka kanti asisakwazi ukwenza kwaba yile nto yokuqala okwesibili kose kuthi emsebenzini ukuthi uhulumeni mhlawumbe ubufisa ukuthi sakhe isikole kuphi kwenzekeni sibekile emaplanini ethu ukuthi sizosebenza silethele ingqalasizinda kwase kuthi ngenxa yokuthi impilo ibalulekile ake manje kwaba nokuthi asisuseni imali kulezi ngqalasizinda besingakayiqali ukuthi sibhekane nani so lokho kunomthelela ngoba kusho ukuthi noma ngabe bekukhona isakhiwo esithi hhayi emphakathini othile sizobanikeza ukuthi babe mhlawumbe nomtholampilo kodwa manje sekumele lokho sikulinde ngoba imali ayisekho so umthelela kukhulu kakhulu ukuthi ekugcineni asisakwazi ukuthi njengohulumeni sikwazi ukuthi izethembiso ebesiyilethile kubantu bakithi ukubathuthukisa ngengqalasizinda asisakwazi ukuthi sanikeze sifeze lezo zethembiso so umthelela mkhulu kakhulu kodwa-ke siyathemba ukuthi ekubambisaneni nanokuthi sibone ukuthi imizamo kahulumeni ukuthi asivale la kuney'khala ey'vulekile bese-ke siqhubekela nokuqhubeka sithuthukise imiphakathi yethu ngengqalasizinda
mhlawumbe nje kulo 30 seconds sesibheke endabeni nawakho wokuphetha nje namhlanje ngithi sesiphetha nje ku-30 seconds njengoba sesibheke endabeni athi nje wakho wokuphetha ophetha ngawo namhlanje
siyathanda ukugqugquzela kakhulu ey'ndabeni zokuthi abantu bakithi especially abantu abasha ungabheki ukuthi uphume kuphi ubone ukuthi hhayi umgwaqo bayawenza angazi kwenzakalani kodwa siyathanda kakhulu ukugqugquzela abantu abasha ukuthi bangene kulezi y'fundo bangene bayithuthukise baze bafike ezingeni lokuthi nathi siyababona bevela emabhukwini ethu ukuthi naba bevela emiphakathini eyehlukeneyo nanokuthi-ke sinakekele ingqalasizinda emiphakathini yethu mhlawumbe sengibhala nanokuthi mhlawumpe-ke labo abafuna ukuxhumana nathi njenge-Council for the Built Environment wonke ama social media platforms kulabo abafuna mhlambe ukuthinta ngocingo inamba yethu ithi
012 012 3 6 yes 3985.
And your website yethu ithi www.cbe.org.za.
Na namhlanje siyabonga kakhulu isikhathi osipheso nemsakazweni Nongoma FM. Kube intokozo sisikhulume nawe namhlanje. Sithembe sophinde sikhulume ngokuzayo.
Siyabonga kakhulu, siyabonga ngesibo sinikezelwa nomsakazi.
Siyabonga kakhulu ma.
Bye-bye.
Right, besikade ke sikhuluma naye kunana wakamhlongo acting CEO we Council for the Built Environment. Sithi ke yini phecelezi CBE. Sihambe siyothola indaba zokugamanxa kwehora lesine usekhona mabuthelezi.
This is Nongoma FM. News headlines 88.3.
Amanqabunqabo okugamanxa.